Afraid to tell him how she feels, she silently whispers to herself, afraid, holding her breath. Maybe he might hear her. See, he doesn't feel the same way. Maybe, at the band, Ricky JD.
Aye. Nikaja kupenda na moyo wangu wote binti huyu aliyenifanya ni mwote usiku na mchana nikawa ni kama nimepagawa sionekani popote nikaja kutenda mambo mengi magumu na mazito ili mradi niwe naye lakini sasa ninapotazama naona kwamba niliachwa upweke nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kukutenda sikuwaza kama nikakaza lakini uonekani mpaka sasa nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kukutenda sikuwaza kama nikakaza lakini uonekani mpaka sasa Rosella 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 Rosella
zungumza SMS zangu urudishi please call me zangu unijibu simu ushiki na najuwezi kuwa ni simu ulipoteza juu social media nimeona selfie zako na ile top flani kali nikubaya adashiki kweli nikukumiss nimekumiss tena sana na najua umenimiss pia unanilenga tu juu tuliko sana ngo yako iko juu ulikuwa gademo wa maringo lakini siteti nilikupenda gatu hivyo hivyo na nitangu unitoka stress iko juu tu sana sura imejaza tu my wrinkles kila time najipata nimekasirikia tu vitu simple simple hata jokes na mapeoples na catch wawa kishotuma dimples yani kosa walisema si kosa kosa ni kurudia kosa na najua unajua ulikosa but uwezi kubali umekosea sha kuzoea ni sawa tu nimekusamea una act selfish but kuishi bila we machozi mi siwezi daily kukula kwa hoteli sinajua mi ni mlezi malkia smile tamu Christian shape ya mwezi sipendi tukikosana napenda tukichora saba kwa saba love tunajua na kupenda tuko sana pamoja tembea da Kenya Musi Arusha tunajirusha rusha spending karibu Dolce Gabbana mwanaume tunajua ni kujikaza shopping na spaghetti crop 9 months later baby shower na pampa love mashigarada ladha fast bona na karibisha brother tuende nyumbani ni contribute kwa mother mrasta ameshapata the other
Rosella